Bad boys. Such a boy. Yo, I'm the S of the city. Ndiyo mana Kristo Yesu alinipia mimi msalabani. He's my king. I'm feeling so happiness. Wokovu siyo sadness. Amenipa baraka since day niliyompata. Kwake sitatoka mana neno nimeshika. I'm the number one with the Lord my king. Yadi kanibesi, kanito wasi utresi. Naishi maisha safi, pasipo wasi wasi. Na zidi ongeza kasi, nisijishia kati. Nikiujali wakati, kwa good nije miketi. Aliyefanya njia, kwenye red ocean. Ukovu alionipa zaidi ya promotion. Shetani kumpige si atutaki discussion. One. Our God is one. Yesu Kristo ndiye one. Yoko wake ukiwa one. One. God is one. There is no number two. Our God is one. One. Yehova Jire ndiye one. Yehova Shalom one. One. Yo, step one. I'm the number one. Njoo kwake Yesu Kristo kiwa number one. Nawe utampata wani. Hatumtegemee shetani. The end of the day nitafika mbinguni. And trust I'm the winnie. Bright niko goodie. Na nimeshika imani. Nikiwa na Yesu yeye ndiye number one. One. Our God is one. Yesu Kristo ndiye one. Njoo kwake ukiwa one. One. Yeah, God is one. There is no number two. Our God is one. One. Yehova Jire ndiye one. Yehova Shalom one. One.